Sawirki lamaatan iyo nay kow. Isa ya wala weebdi wadaayaashiis ma'anooga linkijeede sheekadun. Waynik are anitan isin fasiree. Miraha way linkijeede erayga ee behey. Kuwa kidaay lulka meelun arad an wanaag sanayni way linkijeede hadalka ee behey oo sheedaanka markii dadkala an sheego dhagta ka bahiyaaw. Kankalana wala linkijeede oo dhagaha kidaay markii erayga ee behey dadka liki wadiyo dadka aaminaan laakiin madii malhun lag deero ya aaminaad ki bahaayaan. Kan kale oo usiga kidhacay meesha godahda ah walaalkijeedii madii dadka aaminaan ereyga eebbahey laakiin taajir noqdaan ya haddana eebbahey hilmaamayaan. Saas darteed widaay wayna la kufadaaye ini isin eebbahey aamintaan. Eebbahey ki aa siyaasaane oo aaminayaasaane. Madii eebbahey aamintaan sidee eebbahey aan ka farxi kare.